Ebusweni bami, igcwele injabulo. Ebusweni bami, igcwele injabulo. Sapila mine ngithanda ngisaphila noma bamfise lokubi noma ngihambe ithunzini lokufa ngesabe noma kunzima indlela inyukela wena uhlalo nami ungiphephisa ebusuku ngibeka etulu mine ngiyasithenya nawe Nkosi yami holy thawe akekho omunye engihamba nawe akekho omunye ofana nawe namachina kakwazi kwenza omunye ofana nawe noma ungayibuka esibukwini angeke umbone omunye ofana nawe wena ungenza mkhulu wena ungenza mkhulu wena ungenza mkhulu ebusweni bami igcwele injabulo ebusweni bami Ele já
close my eyes, I think about all the things you did for me. Now look at me, you can see that I'm living proof that he exists. Look at me, you can feel all the love that I receive. Ain't only me, you can get it too. Just get down on your knees, on your knees and pray. You can get it with the wings. I know you're being gon' stay. Fall down on my knees and pray for a brighter day. With you, everything's okay.
Ebusweni bami, igcwele injabulo. Ebusweni bami, igcwele injabulo.
Kuqwele injabulo
Sonke lezi zinto ngenzela zona ngiyabonga Empilweni yami Thanks for the wars I defeated and every flaws I deleted I conquered all in your spirit I admit Lord you my secret Pray that in hell I never find a space Mangilula kulo mhlaba ngizobonga face to face Because
Ebusweni bami Kuqwele injabulo Ebusweni bami Igcwele injabulo
I'm cool.